drastic music for your flavor.
Dacrado, Mucha Chris, Dacradofication album. Get it.
Kabile musutelele ka ufela motelo vine ka ufela motelo vine kabinelo aliye uvine fa patelo kabinelo musupeza kabinelo yomuhulu mwana na rune
kitukale akimukiti wali choki mukiti wa kubina usikwa ina fela oteleza kapina akakusweli wena yema uluboni seskiu ya hao kutuacha nkweza fela ignore pina ye kusweli babo kopili teleza hande unahane moka ikenela pina ye amkene fateni fapatelo mulukuluhe mastao yami na kiyamande ya kuni yaranganisize akinto yeswana akena mwana haya boswana kina hisi likono akinto yeswana ni wana bateleza pina ye mwabu semana ibe ni wana ona chwalo siri ramoza ambia siti vile kena fadansko kena matas zula kwanzo hoto au kayema ubona halenye foro foro ye telele tutwa Tutwa
Baba kabile musu telele ka ufela motelo vine
Ni wamba kuti
Ka ufela motelo vine Kabinelo, aliye uvine fa patelo Kabinelo, nusu pese kabinelo Yomu ulu mwana na luvine Yomu ulu mwana na luvine Kabinelo, aliye uvine fa patelo Kabinelo,
ni wamba kuti
Nusu pese kabinelo
Chefe ima mwe chefe tete munsange munkonke mwe chefe ima mwe chefe tete munsange akafela odibore kote kwa vere kwa fode but predicted one bili kolili kwa critical akari over tip kone tropical not chemical biological physical basi kabla shubi kwa kapati nilibize nifa kavoko visible na pati vini tambika ndingo tambika chana chonse aniko ni hard in this year with the mission kali za masaka tikapitele sishmati with the focal tune ani opela batelezi kafela nibani buhua batabele miyoko yali dhatu yabali kani ni batelezi inge suluha homosi pile money zama ya mopita pita kukili njaka homosi pikili Black African Zaman X form of OWNYMBA aka ADSLADO. With a song theory of first player, medical ink, mechanical pencil, bicycle, pedal, double, and speed. This industry I'm defeating solo, causing a computer dance to my tune. Mungo Vida double, double, babidi, babidi, kakunke, wumu, tuandi. A new boy's Africa, makelele, Toriaka, kietelele, apapenele, ashiyandi, a polypelele, pelele, pelele.
Baba Kabile musutelele, kaufela motelo vine.
Polypelele, pelele, pelele.
Kaufela motelo vine. Kabinelo, aria uvine fa patelo. Kabinelo. Supeze kabinelo yo muhulu mwana na rubine yo muhulu mwana na rubine kabinelo aliye uvine fa patelo kabinelo supeze kabinelo yo muhulu mwana na rubine kabinelo aliye uvine fa patelo kabinelo supeze kabinelo yo muhulu mwana na